indumiso nembulelo kuyo inkosi hayi inyweba kunye nobabalo lokuba sibe lapha kwakhona sonke selesivile imibuliso ngokunjalo sivile ba abanye abantu abaziva kakuhle umqondiso ukuba le mizimba yalapha emhlabeni ayimiselwanga ukuba iphile ngona phakade kodwa kukuba silinde umzimba omtsha ongena ukukhula ube mdala okanye ugule pha akusayi kubakho bunzima akusayi kubakho zinyembezi akusayi bakho kufa kodwa njengamakholwa siyavu kuba okukufa yinto nje embi kwaye sinqwenela ukuba ayinakuba saba bakhona singaziva njani sonke xa ilizwi lithela zaliseka elithi ngoku ukufa kufincelwe eloyisweni kwaye nje uba isitsho nakusityhilelo ukuba akusayi kubakho kufa kungasayi kubakho ntlungu kungasayi kubakho kukhala ndicinga ngokunjalo mandininike imibuliso efudumeleyo esuka kumzalwane nodade uRus bapha kumazwe akomeza pha empuma kwiintsuku nje ezimbalwa kwaye sifuna ukubakhumbula uba inkosi basisikelele kwaye inabo nonke niyazi uba siziva kanjani xa umntu engekho kukhona umntu engekhoyo ihlala nje lolo hlobo kwaye awuboni wonke umntu olapha ubona lo okanye abo bangekhoyo apha ndiziva ngolo hlobo andiboni nina enilapha ndibona abo bangekho apha ngumqondiso kodwa ibonisa ukuqhagamshelwana uthando oluqhagamshelanayo lukaThixo lusibophelelayo sisonke kwaye imele ilolo hlobo sesaba nento enintsi kwinkqubo epha eZurich kwimpelaveki incwadi yesikhumbuzo iobutuary kamzana uFera othe wayekhaya ngoku saba nomsitho womtshato saba nokusikelelwa kwabantwana saba nobhaptizo kwaye siye savuyiswa njengokhethekileyo ngudade omnye bobabini babelapha kwixesha elidlulileyo umzalwane kunye nonkosikazi wakhe kwaye unkosikazi wakhe wayechasene kakhulu nobhaptizo egameni likaYesu Kristu kodwa uye weza enkonzweni kwaye phambi komhlangano umzalwane wathi enokuncancazela esazinyembezini emehlweni akhe kumele ndiye kwingcwaba lamanzi wobhaptizo ndindedwa unkosikazi wam akazuhamba nam ndikhumbuleni ndaze ndakuthabathela entliziyweni oko kodwa ngenyaniso ndakuthabathela entliziyweni ndacinga kwingaphakathi lam ndathi nkosi umbonile lo mzalwane uyamazi uba uthetha ukuthini ungazikhokhela iintliziyo njengemifula yamanzi kwaye sonke sayelibhaptizweni wayengazinto mhlawumbi naye ngokunjalo udade kodwa ngesaquphe weza naye enxibe ezimhlophe ukuze abhaptizwe yayi intsikelelo emangalisayo impendulo ebonakalayo evela kuThixo kwaye besivuya ngakho oko sinxanelwe ukuba namava ngobukhona bukaThixo sikufundile kakhona kwindumiso kuJuda waziwe kuye uThixo kodwa hayi kuphela uba ukho kwiindawo zonke kodwa ukho kubantu bonke ungusomandla uyalitshila amandla akhe nozuko kwaye waziwa ngolo hlobo. Ubuhle bomnqophisi omdala uwonke yayikukuba uThixo wayengashunyayelwa, kodwa uThixo wayezitshila kukuba wenza izithembiso waze wazizalisekisa, wenza imiqondiso emikhulu nezimanga. Kwaye aba bantu abuThixo athe wazukisa kubo babenobudlelwano obuyincamisa kunye naye, uqhagamshelwano kunye naye, kwaye kubhaliwe ukuba uThixo wamisela kuzo zonke izizwe oko kumele kunqulwe. Kodwa abantu bakaThixo banqula iNkosi uThixo ophilileyo ngomoya nangenyaniso. Namhla incoko kamakhalekhukhwini ngokunjalo wandichukumisa nje kwingaphakathi lam. Udade wandixelela malunga nomamakhe ongakholwayo ongaphilanga, waze wacela ukuba ndingathanda uba ndimthandazele na. Ndathi ewe ngenene, kwaye ngelo xesha phakathi kwalo ncoko waze ngesaquphe waqala ulila, waze wathi, "Mzanu Frank, ubomi bam abukho nje phantsi naphezulu. Andazi nokuba ndisindisiwe na ngenyaniso kwam nalo." Kwaye oko kwandihlasela kwakhona nje ngebhola elihlaza. Okokuqala yayingumama ongakholwayo, emva koko ewe, emva koko uthi udade, "Lo kumele kuba elikholwa kwiminyaka emininzi, andazi nokuba ndisindisiwe nam ngokunjalo." Oko kungakrazula intliziyo yakho kubini. Kunceda ntoni ukuva ilizwi ukuba abantu abasenawo amava kaThixo ngenyaniso? Emva koko yintoni, kunceda ntoni ukushumayela, kunceda ntoni ukuza emihlanganweni ibiyinto ehlaba intliziyo yam? Ndaze ndathi kwingaphakathi kwam, okanye ndixele kuwo wonke umntu ngoku, asikholwa iyo nayiphi na ingcinga okanye nayiphi na imfundiso okanye into abathe bayiqala kwithuba elithile, nayiphi na inkolo ethe yafunyanwa, naliphi na ihlelo, nabuphi na ubudlelwane, okanye nokuba yintoni na ephana kuthengiso lwezenkolo. Sikholwa kuThixo, sikholwa kuThixo, kwaye sinelungelo la yonke intsikelelo laso sonke isithembiso esi athe wasinika waze wasithembisa. Kwaye oku kugqobhozela kukaThixo kuthi, kunye nokugqobhozela kwethu kuThixo, kumele kufike ngokukhawuleza. Kumele sibe nomnqweno onjalo onzulu ukuze uThixo ngenyaniso azityhile, ukuze umntu omdala ususwe aze umntu omtsha ambathwe, ukuze uThixo azizukise. Kwaye singeza kuye nje ngendlela enesidima etyebileyo, aze naye ngokunjalo akwazi ukusiphulaphula ukuze sikuve, ukuze sibe namava ngako, ukuze sikubone ukuba singakuva ukuba ubukhona bukaThixo ayonto nje esithetha ngayo, kodwa ibe yinto etshiliweyo. Kwaye nonke niyazi ukuba lonke ilizwi likaThixo linyaniswe enyibilikisiweyo, kwaye iNkosi ithembisile ukuba ibe nathi kude kube sekupheleni kwehlabathi kwaye kubhaliwe ukuba inkosi inathi ingakuthi ngubani na ongachasana nathi. UPaulos nawo onke amadoda akwaThixo avuma njengoba nathi sisenje njalo ukuba singabantu. Kwenye indawo uPaulos uthi, xa ndibuthathaka ngoko ke ndifumana amandla, ngaye uKristu ondomelezayo ndinako ukuzenza zonke izinto. Akho malunga nokuba siziva sinamandla angakanani, kodwa kukuba singaqaphela kude kube kude kangakanani na ukuba asinakuncedeka, asinakusebenziseka sibuthathaka nje, kodwa ngoko sijonge phezulu kuThixo ngalo ukholo sithi, Nkosi, nantsi itempile yakho elihlwempu, ngena yigcwalise uze usisebenzise ngendlela ekukholisayo wena. Asingobantu abanokuthi ngokomoya batsale imithi donxuke, kodwa sixhomekeke enkosini. Kodwa ngalo ukholo sifuna unika imbeko uThixo, hayi nje ngemilebe yethu kodwa ngenyaniso ngalo ukholo. Ngokholo olukokela kwintsebenzo kaThixo, hayi ngalo ukholo oluvuthelwa luphephethwe ngumoya, kodwa ngalo ukholo olusiqhagamishelanisayo kunye noThixo. Ngalo ukholo lusebenza ngaphakathi kwethu uqobo lethemba kuye uThixo, kwaye ukuze elithemba kuThixo ngokulula nje lumcofe ukuba angqinele ilizwi lakhe aze azityhile kwingaphakathi lethu kunye nakubomi bethu njengoko esoloko esenje njalo, ukuze sikwazi ukuba njengoba ebhala uPaulos sibe yileta ephilileyo ebhaliweyo engabhalwanga ngeinki kodwa ngawo umoya kaThixo. Ndithe ngamanye amaxesha ndayibonakalalisa apha eyona nto embi enokwenzeka kumshumayeli welizwi likaThixo inokukuba kuba abantu aba athe washumayela kubo bangafikeleli kwinqaku ngaphezu kwazonke iinzame bezinokuba ziyalambatha. Kwaye xa ndicinga ngako konke ukubila endithe ndakushiya ngasemva ndishumayela, kunganzima ukuba kube khona umntu onokushiya umbilo ongaka phayana kwinqanaba elikhulu kumsebenzi wakhe. Ayilo nqaku kodwa ke elo ngoku. Ndithanda nje ukugxininisa inqaku elinye ukuba uThixo kunye nelizwi likaThixo kumele liphumelelise onko kubhaliweyo elizwini ukuba intshumayelo ingafi imke kodwa izise ukholo ngaphakathi kuthi. Ithemba, ukuthemba uThixo, ngubani phakathi kwethu osalindele ukuba uThixo azityhile? Kumele sibambane noko. Ngubani na kuthi owanelisekileyo ngathi? Ngokuqinisekileyo akekho umntu owanelisekileyo ngaye. UThixo akafuni ukwenza abantu abakhalazayo kuthi okanye abantu abakholiswa ngabo, kodwa abantu abalambela banxanele uThixo kwakhona nakwakhona. Senza kanjani na kweli hlabathi lasemhlabeni? Ucinga ukuba ubuthe watya kakhulu namhla awusoze ulambe ngomso? Isoloko intsha. Kwisithuba sobomi. Siyatya, sisele kwakhona nakwakhona. Ukuze sikwazi ukuphila emhlabeni. Kuyafana ke ngokomoya. Kwaye kwinqanaba lasemhlabeni, siphila kwixesha. Apho kukhona ukuzikhethela okuninzi ngaphezulu kunangaphambili. Kuyafana ke nangokomoya. Akuzange ngaphambili ukuba kube khona umnikelo mngaka welizwi likaThixo. Kwa yonke into ehamba nalo njengoko kunjalo kulomhla. Kodwa khawuvuleke nje unyaniseke malunga noku. Nokuba ukutya kulunge kunjani, kodwa indlala iseza ubuya kwakhona nakwakhona. Besigqibe nje ukuvuyela umtshato ngoku. Kwa bekukhona isidlo emva kwesinye. Kakuhle kakuhle, kwenzekani kwimini elandelayo? Ngaphandle kwako konke ubuhle bezinto ebezisetafileni, imini elandelayo kufika indlala kwakhona ilolo hlobo emhlabeni. Ingaba kumele kwahluke ngokomoya? Nokuba uThixo usilungiselela isidlo esikhulu size sivunyelwe ukuba sidle kubutyebi bendlu yakhe, kubuncwane bendlu yakhe, imini elandelayo, emva koko nje, kumhlangano olandelayo, kuza kuba khona indlala enkulu, kube khona amandla amakhulu, apuza ukufuna ukutya kwakhona, kwa yilondo sihlangana. Kwa inkosi yethu ithi, umntu akayi kuphila ngesonka sodwa, kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaThixo. Ndiyakholwa ukuba sonke siziva ingathi singathandaza. Kodwa ukuze senze njalo sidinga ukholo. Umthandazo ngaphandle kokholo kukuthetha nje ukugqitha uThixo. Nabani ofuna ukuza kuThixo kumele akholwe ukuba ukhona, ukuba umphulaphule ngelo xesha, ukuba sithetha naye, kwaye yiloo nto sithetha naye, njengokuba sinokuthetha nomhlobo. Nje ngendlela esiyiyo, kunye nendlela nje iintliziyo zethu eziva ngayo. Khona umqolo nje apha kwindumiso isahluko samashumi asixenxa nesithandathu, kwakhona kumele size enhlizweni zethu. UThixo waziwa kwaYuda, hayi nje kwabanye okanye kwindlu enye, waziwa kubo bonke kuyo yonke indawo. Babesazi ukuba uThixo yayingubani, babesazi ukuba wenza ntuni. UMoses wayalelwa ukuba axelele abantwana kunye nabantwana babantwana kunye nezizukulwana ezizayo malunga nazo zonke izenzo ezikhulu uThixo wazenzayo. Kumprofethi uYoweli ithetha into enye uba oyise boxela abantwana bayo kuxela nesinyi sukulwane. UThixo wayesaziwa, kodwa oko akwanelanga. UThixo ufuna ukuba kube namavwa ngaye. Ufuna ukuba azichile ngokwakhe, ufuna ukudibana nomntu ngamnye. Kwaye ndiqinisekile ukuba bonke abo bathe bava malunga nento uThixo wayenzayo baze bayikholwa, unxanelo luyavuka kubo. Oh Thixo, ingaba unantoni na eyam? ingabuya kuzitshila njani na kum. Andikholwa ukuba kwakwanele kuwo wonke uIsrayeli kunye nabantwana babantwana ukuba bathethe malunga nento uThixo wayenzayo kwakanye nje. Abo uThixo wathi wanento kubo engqondweni abayikwaneliswa ngokuva nje into uThixo wakhe wayenza okanye ngento athe wayenza kwabanye. Abo uThixo athe wanecebo ngabo bawukuba nomnqweno ukuba azitshile yena kunye neentsikelo zakhe ukuba zihle phezu kwethu. ESalem ngokunjalo ukhona umnquba wakhe kunye nendawo yakhe yokuhlala eZiyoni. Oku ngokunjalo yayindawo le wamisela khona kunye neentshaba zakhe wama kunye nabantu bakhe soloko babehamba kwiindlela zakhe. Qolo weshumi uyafundeka xa uThixo gxebe umqolo wethoba ekusukeni kukaThixo ukuba agwebe abasindise bonke abalulamileyo behlabathi phakamisela. Siyazi ukuba kuyo yonke indumiso ayikho akuxelwanga kuphela malunga nento eyenzeka ngasemva kodwa neyexesha langoku iyaxelwa ngokunjalo nesiprofeto sexesha elizayo. Umqolo wesibhozo ubhalile phayana kuthiwa emazulwini usivakalisile isigwebo loyika ihlabathi lazola xa uThixo evuka ngomgwebo ukuze asindise bonke abanobulali behlabathi. Xa sisiva ngomgwebo okanye sithetha ngokwamagama oluntu sicinga ukuba uThixo uvuke ukuba azogweba. Apha ithi ukuba asindise abasindise bonke abalulamileyo behlabathi. Sicinge ke mhlawumbi ngelizwe eliphaa kuMateyu isahluko seshumi nesibhozo. Andazi kakuhle kweli thuba ukuba itshophi ukuba inkosi iya kusindisa abenyulwa bayo bawukhala kuyo imini nobusuku. Oko ngokufutshane nje umqolo weshumi elinanye uyafundeka kuba ngokuqinisekileyo ingqumbo yomntu iya kumdumisa xa ekugqibeleni. Xa ekugqibeleni uthe wabhinqa ngeziko yengqumbo abantu baza kuba benomsindo. Siyakwazi sonke oko kwaye bawukuvukela abantu bakwaIsrayeli kodwa okunjalo uThixo uyakuvuka emva kokuya kuhlasela. Kwaye into eshiyekayo ngoko yinto esingayifunda kuHezekile 38 no-39 nakwisithilelo isahluko seshumi elinethoba nakwezinye iindawo ezininzi. Into ngoko eshiyekayo xa ingqumbo kaThixo isihla phezu kwabantu abathe baba nomsindo ngalo mini ingqumbo yomntu iya kusetyenziswa ukuze idumise izukise uThixo ngokuba kubhaliwe kakuhle kakuhle ukuba uya kuzizukisa ngalo mini. Ndiyathemba ndingayijonga endaweni ethile kuHezekile isahluko samashumi amathathu anethoba umqolo weshumi nesixhenxe. Wena ke nyana womntu itsho inkosi uYehova ukuthi yithi kwiintaka zeentlobo ngeentlobo nakumarhamncwa onke asendle buthanani nize zihlanganiseni ngenxa zonke embingelelweni wam endinibingeleleyo umbingelelo omkhulu ezintabeni zakwaIsrayeli nidle inyama nisele igazi. Niyakudla inyama yamagorha nisele igazi lezikhulu zehlabathi iya kuba yintoni? Ndinganifundela ngokunjalo kwisahlo samashumi amathathu anesibhozo umqolo wamashumi amabini anesibini. Ndiya kumgweba ngenjikitsha yokufa nangegazi nangesiphango esikhukulayo nangamatye esichotho umlilo nesulfar ndiwumnise phezu kwakhe naphezu kwamahlelo akhe naphezu kwezizwe ezininzi ezinayo. Ndiyazikuzikhulisa ndizingcwalise ndizazise ngokwami emehlweni entlanga ezininzi zazi ukuba ndinguYehova. UThixo yakubonakalisa ubukhulu bakhe amandla akhe kunye nozuko lwakhe. Into ebhalwe kuHezekiyeli isahluko samashumi amathathu anethoba ngokukhawuleza ilizwi elinye nje lipha kwisitshilelo isahluko seshumi elinethoba malunga kakhulu neentaka eziya kubakho udle igazi ngaloo mini inkosi yakuyenza. Ithi apha kwisahluko seshumi elinethoba umqolo weshumi elinesixhenxe, ndabona esinye isithunywa sime elangeni sithi izani zihlanganisele kwisidlo soThixo omkhulu ukuze nidle inyama yokumkani naphathi mkhosi kunye nenyama yamadoda amakhulu kunye nenyama yamahashi. Ngokunjalo umqolo weshumi elinethoba omnye nganzima ba afunde aqhubeke, kodwa ngokunjalo ke siyakubona ukuqhakamshelana kwamazwi kaThixo kumnqophiso omdala kunye nomnqophiso omtsha. Nditsho kunjalo ukulandelana kwazo kwisitshilelo isahluko seshumi elinethoba umqolo wokuqala ukuya kweshumi ngokucacisa nje komsitho womtshato ezukweni. Umqolo wokuqala uthi emva kwezinto ndeva sanga sisande esikhulu sesihlwele esikhulu emazulwini sisithi haleluya usindiso nozuko nembeko namandla ngawe Nkosi uThixo wethu, ngokuba inyaniso inobulungisa imigwebo yayo. Umqolo wesithandathu siyafunda ndeva sanga sisandi sesihlwele esikhulu sanga sisandi samanzi amaninzi sanga sisandi sendudumo ezinkulu sisithi haleluya ngokuba inkosi uThixo uSomandla ingukumkani. Masivuye sigcobe sizukise ngokuba ufikile umsitho womtshato wemvana umfazi wayo uzilungisile wanikwa ukuba athiwe uwambu ngelinen ecikizekileyo emhlophe eqaqambileyo kuba ilinen ecikizekileyo yimisebenzi yobulungisa yabangcwele. Sithi kumbhala uthi banoyolo abo bamenyelwe esidlweni somsitho wemvana. Singaqhubeka sifunda apha ngokunjalo. Bendinomdla kakhulu kula mxholo emva komsitho wemvana inkosi ihla ivele ezulwini nabo bonke abo bathe baxhamla kuko ngoku imisele phayana kunazo zonke intshaba. Emlonyeni wakhe sifunda umqolo weshumi nesihlanu kwakukhona ikrele elibukhali ukuze ngalo azitiqwaka ngalo intlanga yena uya kuzalusa ngentonga yentsimbi yena unyethela isixovulelo sewayini yomsindo nengqumbo kaThixo uSomandla. Into emangalisayo ukuwa ezandleni zikaThixo ngexesha lenceba. Kodwa iza kuba yinto ebuhlungu ukuwa ezandleni zikaThixo xa liphelile ixesha lenceba. Namhla ungumsindisi wethu, namhla uxolo lwakhe, namhla usindiso lwakhe, ngokunjalo ubomi obungunaphakade. Kodwa xa ixesha lenceba liphelile, isihlalo senceba siya kujika sibe sihlalo somgwebo. Emva koko angabi sabi ngumbingeleli okanye ngumlamleli, ngoko abe ngumgwebi kunye nenkosi. Kwaye ebukhoneni bakhe umhlaba uyesaba, kungabikho ndawo efunyanelwayo. UThixo wethu nguThixo omkhulu, Thixo onenceba, kwaye soloko eza kufumaneka sifuna umfuna, ngoba ixesha lizawufika apho abantu bazawunkqonkqosa aze umnyango uvalwe, abantu bazamfuna baze bangamfumani. Ngoko ke kubhaliwe, funani inkosi ngoko isenokufumaneka. Oku ngokunjalo lilizwe elibaluleke kakhulu alithethayo umprofeti uIsaya kwisahluko samashumi amahlanu anesihlanu, nokuba sesiphina isahluko. Kwaye apha kwindumiso isahluko samashumi asixhenxa nesihlanu, amehlo am awe kumqolo lo ngokunjalo othetha ngomgwebo, umqolo wesithathu. Apha kwiinguqulelo zethu ngumqolo wesibini, ngokuba uthi ndiyakwenza ngexesha elimisiweyo, mna ndiyakugweba ngokuthe tye. Liyetha amandla ihlabathi nabemi balo, ke mna ndizizinzisile iintsika zalo. Ndithi kubaqhayisi, musani ukuqhayisa, nakwabangendawo musani ukuphakamisa uphondo, musani ukuluphakamisela phezulu uphondo lwenu. Ningathethi ngokusa nolule intamo, ngokuba ugwebo aluvele empumalanga nasentshonalanga nasentlango yentaba. Hayi, nguThixo ogwebayo. Apha siyabona ukuba luvela phi na ugwebo. Aluvele ekuphumeni kwelanga, aluvele ekutshoneni kwelanga, aluveli entlango, luvela kuThixo. Kwaye uThixo nguye owazisa umgwebo, kwaye uThixo ukwazisile ngokuxela isohlwayo sasonke isikreqe. Emva koko avumele umgwebo wethu ukuba uwele kuYesu Kristu inkosi yethu. Ngokwezibhalo isohlwayo sethu sabekwa phezu kwakhe ukuze thina sibe noxolo, kwaye ngamanxeba akhe saphiliswa. Ilizwi elizukileyo elobabalo kunye nosindiso, soloko usindiso luko ngexesha kunye nexesha lenceba. Kothi gama elibuhlungu lomgwebo kunye nokuvelela kwengqumbo kaThixo xa ixesha lenceba liphelile. Indumiso sahluko samashumi asixhenxa nesixhenxa, umqolo wesixhenxa ithi, nguqulele yethu umqolo wesithandathu, ndiya kukhumbula ebusuku ukubetha kwamuhadi, ndithetha nenhliziyo yam uphengulula umoya wam, ndithi iya kundihlamba ngonaphakade na inkosi yam, ingabi saphinda iphathe ngetarhu na, iphele yaphela na inceba yayo, sigqibele na isithembiso sayo kwisizukulwana ngesizukulwana. UThixo ukulibele na ukubabala, uyivingcele ngomsindo kusini na imfesane yakhe. Siyabona ukuba kunjani lamadoda akwaThixo ajongana nonke babekuva kwingaphakathi labo, nokuba kusenxunguphaleni, nokuba kusendumisweni, nokuba kusezukiseni, nokuba kungokwesiprofetho, nokuba kuyintoni. Singafunda into enye kuyo yonke indumiso, kuyo yonke imeko yobomi, kuyo yonke imeko. Indoda yakwaThixo ithe yathetha kunye noThixo, kwaye xa siqaphela oku size sikuthabathele entliziyweni, sifumana intuthuzelo ukungafihlisi ukuba nathi ngokunjalo singathetha kunye noThixo kuyo yonke imeko, nokuba kungeza ntoni noba kungemkantoni. Kwaye siyakholwa ukuba asithethi nje kuphela kunye naye, kodwa umamele. Le ndoda yakwaThixo apha yayicinga malunga nokucula, kodwa ngoku wayengazivi ngathi angacula. Wayicinga malunga nendumiso, kodwa wayengaziva ngolo hlobo. Uthi, ndikhumbula iculo lam ebusuku. Akathi ndiyacula, uthi ndiyekhumbula iculo lam ebusuku. Ndinobudlelwane kunye nentliziyo yam, kunye nomoya wam wenza ukucikita kokuhlola. Ingaba sithi sodwa na abazilazilayo? Ingaba sithi sikuphela na abahlolayo, abazigwebayo ngokwabo, abacinga malunga nokuba kwakukuhle kunjani na xa umculo wezixhobo zomculo wawudlalwa ngendlela ezininzi ezahlukileyo? Babekhona abantu phambi kwethu ababanamava ngendlela enye ngezinto ezinye, baziva ngendlela enye. Nantso nanto enhle ngayo, wangekho umprofeti okanye indoda yakaThixo eyama ngaphezu kwazo zonke izinto. Wonke umntu wahamba kulo mhlaba waziva ngendlela esiziva ngayo. Ngoko sifunde ilizwi kumaHebhere isahluko sesibini, apho kubhalwe khona ukuba inkosi yethu kwakumele ifane nathi kuzo zonke izinto ukuze ikwazi uvelana nathi, ize ibe ngumbingelelo othembekileyo omkhulu kuThixo. Ndikhumbula iculo lam ebusuku, ndinobudlelwane kunye neyam intliziyo, kwaye umoya wam usenza ukuhlola kokucikita. Ingaba inkosi inokulahla ngunaphakade na? Ingaba akasayi kuba nenceba nakanye? Ungaxela ukuba wayinxunguphele. Apha yahamba yangena kwinzulu, kodwa wayisazi ukuba makajika jongephi, kwaye wayisazi ukuba ugwebo lwam aluveli empuma okanye entshona okanye emntla-mpuma, kodwa livela kwinkosi uThixo owadala izulu nomhlaba. Kwaye basikuthabathela oku entliziyweni size sithi, Nkosi, uyandazi kwaye uyasazi, siza kuwe ngokholo, sizivula phambi kwakho size sicela uba ube nenceba kuthi. Uyabuza, ingaba inceba zakhe zimke ngona phakathi? Ingaba izithembiso zakhe ziyasilela ngona phakathi? Wayisiva ubunzima kwingaphakathi, wayikrazukile, wakubonakalalisa. Kuyafana nakuthi, asinazintloni zokudumisa sisukise uThixo xa sisiva ngolo hlobo. Asinazintloni ukuba sithulule iintliziyo zethu, nokuba ngamanye amaxesha kugcwele unxunguphalo lwangaphakathi, ukuze sikwazi ukuza phambi kwenkosi uThixo sifumane impendulo yakhe kunye noncedo. Uyabuza, ingaba uThixo ulibele ukuba nenceba? Ingaba yena ngengqumbo yakhe uzivalela imfesane zakhe? Siyaqaphela konke la mazwi ukuba intlungu enjani athe wayiva Icho kunjalo kumqolo olandelayo. Ndithi ke kum oku kundivisa ubuhlungu kakhulu. Ukuba ukulawula kosenyangweni kuthe kwatshintsha. Hayi, akutshintshanga. Kukuphela zimeko ezahlukileyo. Indlela zikaThixo. Nokuba kukwinzulu noba kukwiziphakamo, itsho kwezinye zabaprofeti mhlambi kuHabakuku, indlela yenkosi ikwindawo ngendawo, akho mntu nokukhetha indlela yakhe. Sithe sahlala kule ndlela singakhalazi okanye singakhalazi, singonele okanye singoneli noba kuyintoni, asiyi kuyitshintsha indlela uThixo asikhokela ngayo. Unoyolo lowo obambelela enkosini ngaphandle kwazonke iinzima kunye nonxunguphalo lwangaphakathi, kodwa unesiqinisekiso sentsikelelo engaphakathi kwinzulu yokuba uYesu ngowam. Unale ntsikelelo iqinisekileyo ukuba ekupheleni uya kuthweswa kunye ngozuko kunye yonke enye into iya kulibaleka. Ndaze ndathi kum, soloko usathetha kuwe iyasebenza. Ukuba uyithetha kwa
zikhona izinto kumele uzithethe kuwe, ezinye unokuzithetha kwabanye. Ewe, kungangcono ukuba unoxelela abanye yonke into enokuba khonza njengentsikelelo. Kwainto esifisa ubunzima thina ngokwethu okanye esithwalisa umthwalo kuba sikuthethe kuthi. Kodwa ndiyakholwa uba sonke siyava kwaye siqhagamshelene omnye nomnye njengabazalwane nodade enkosini, sisenza ubunye obungcwele bokuba singathi ngokukhululekileyo ngokuvela entliziyweni zethu sithethe oko kusezintliziyweni zethu, size sondlale yonke into phambi koThixo wethu ngokholo, sisazi ukuba ba uncedo lwethu luvela kuye, luvela kuThixo owadala izulu nomhlaba. Nokuba odumisayo wathetha ngala ndlela, yayikukuphela ukuze sonke sazi ukuba yayingabantu, kwaye nabo ngokunjalo kwakufele bakufanele bajongane nenzima ngokusamkela intuthuzelo ngoku singanxunguphali kwiimeko zethu, kodwa siphose amehlo ethu enkosini, sommelezeke ngokholo sithi, Nkosi, unguThixo wethu wena. Unguye izolo namhla nangonaphakade. Siyakuthemba, siyakukholwa, ubomi bethu bobakho. KuYuda, uThixo waziwa kwaYuda kuba bonke ukusuka kokuqala kuya kugqibela. Umbuzo nje omnye ngulo, uba ngabe wonke umntu waba namava ngaye ukuba besinokuthatha oku nje kuwonke wonke sithi bonke abantu kulo mhlaba bayazi malunga noThixo. Kodwa kunceda ntoni ukwazi ngoThixo ungakhange umthande uThixo, ungakhange ube namava ngoThixo, ungakhange ungcamle uve ba inkosi inobele? Ngokunjalo ke siyavuya uba uThixo uzenze waziwa kuthi, hayi nje ngondiva kodwa ngamava esithe saba nawo ngaye. Yanga inkosi ingasinika imithandazo namhla ukuba sithumele ngokholo kwitrone yakhe yobabalo kunye nemithandazo uba unokuva aze aphendule ngaphandle iminyaka iyasifumana sonke siyancwina kulo mzimba nendalo iphela incwina kunye nathi ilinde ukubonaliswa kubantwana bakaThixo ukuguqulwa komzimba wethu. Kodwa inye into siyaziyo iyeza, iyure iyeza, oko kuqinisekile qinisekile nje uba uThixo ekuthethile. Kwaye abafele kuKristu bavuka kuqala. Emva koko bonke abakuthandileyo ukubuya kwenkosi. Elo ligama elihle kakhulu. Paulus ubhalela uTimothe. Ngesithaba sobomi, umlungisi, umgwebo lulungisa akunika sona ngalomini. Ingabe ndimndedwa ke. Kodwa ngokunjalo nawo bonke abo bakuthandayo ukubonakala kwakhe. Kumele kube khona into ngaphakathi kuthi enqwenela ukubona ukubonakala kwakhe. Abakuthandayo ukubonakala kwakhe. Kwayanga uThixo ngakusebenza oku kuthi sonke ngalubabalo. Akhulise ukholo lwethu asomeleze. Asebenza imithandazo ngaphakathi kuthi azawuthi ngokukhawuleza ikhombe izinto into le inkosi ibeka enhlizweni zethu ukuze bathi abaninzi bethi baxhamle emthandazweni. Yanga inkosi ngasikela sonke. Amen. Masimeni sithandaze. Bawethu osemazulwini, ngokuvela enhlizweni zethu siyakubulela ngaleli zwi lakho elihle elingcwele. Ngako ukusondela kwakho ngalo babalo lwakho, ngalo usindiso uthe wasinika lona, ngaso isitshilelo sentando yakho kweli xesha. Nkosi ethandekayo, ngoku sinxanelwe sonke isithembiso ukuba sizaliseke, size sizaliseke, sibe inyaniso. Uthe wasebenza, wabeka ithemba eligwetyelweyo kunye nomnqweno kwingaphakathi lwethu, ngokuba wena uthethile kunye nathi. Kungenjalo, besingenawuba nasiqiniseko njengabanintsi, kodwa ngoku siza kuwe, size sicele wena, sive sinike oko uthe wasithembisa kona. Siyazi ukuba impendulo yethu ayixhomekekanga ekuphumeni okanye ekutshoneni kwelanga, kodwa kuba ivela kuwe uThixo ophilileyo, uThixo kaAbraham, kaIsake nokayakubi. Beka isiphelo kuzo zonke imeko ezisibophelelayo, ezisiphazamisayo, ezima endleleni yethu eyokushukuma siye phambile kunye nawe ngalukholo. Nkosi, ngokuthobekileyo ke, thobekileyo nje siyazixela ukuba ilizwi lakho liyaphila ukuba lizile kuthi, kuba lithela velisa ukholo oluphilileyo ngaphakathi kuthi, ngaphakathi kuwe wena Thixo ophilileyo, ukuze wena usingqinele ube lingqina nangathi njengovukileyo nanjengophilileyo. Yanga ungaziwa ngaphakathi kwethu, kwidolophu yethu, kwilizwe lethu, kuwo wonke umhlaba uphela, Nkosi Thixo wami. Phambi koba umise umgwebo, ya ungathi kakanye kwakhona nje wenze konke ukungqunga kuwo wonke indawo umnikelo wobabalo eluntwini. Kwaye siyacela Nkosi, senze ukuba sibe nokuxhamla xa isivuno singeniso. Siyakubulela ngako okuhlwa nje, kwaye sithandazela bonke abazane bethu abazintanda noodade abangakwazanga ukuba lapha, ngawo bonke awo bathe babizwa ngegama, awo nabo bangekabizwa. Nkosi, siyakucela ukuba ube nendlela yakho kunye nathi sonke. Sikelela ukunjalo abasifeleleyo abathandekayo abavela eGDR. Msindiso thembekileyo yanga ukungena kwabo kungangalambathi Nkosi. Yanga ungakwazi ukuthetha kunye nabo ngokunjalo uthethe nathi. Oh siyakubulela. Ukuba singaba kuwe konke nelizwi lakho. Umntu akanandwa nokuyithetha kuthi ngokuba uwe kuphelo inyaniso kwaye wonke umntu ngumana anise ungumqhathi ulixoke ligqwesileyo kodwa umlomo wakho uyinyaniso yanaphakade ngako oku siyakubule Enkosi. Ukuba singabeka ithemba lethu kuwe kwaye singafundiswa nguwe kanye nje kwakhona siyathandaza ngabo bonke abo abathe bathumela izicelo zomthandazo abathe babhala abathe bafowuna kukhona izidingo ezininzi phakathi kwamakholwa kunye nabangakholwayo Nkosi siyacela ukuba ungenelele uze utshile amandla akho nozuko lwakho kanye nje kwakhona kuwe makubakho indumi udumo nembeko uzuko nezibongo ngoku kude kube nginaphakade amen.